Nevida la navio bimpe.
Abracus.
Navio bimpe.
Tama.
It's been a long on the way. I've been searching my way. Ebyo mukwano nabi kutaka tanzemite. Yeah. But when I met you, nevida zamaza kumutwe. Turi balongo, bika video li mutwe. Nange musonga zomu kwa nonga sina chenjula. Olichamu wende chochesu wala siku gawa siku suza. Oya tamanyi kunonya akule mwakuwa takufuna takukwekula. Olika isoka sindani matana majani. Nebidala na vyo bimpe.
Akaweta mkwano kewa suviza kampe. Akaweta waisige nganze. Akaweta mkwano kewa suviza kampe. Akaweta waisige nganze. Ulia omu wote sulazo mkwano mazifubo tukadali. Mulujudera banji jakaloba gambitizo na kwamba za sati. Sijino mifumba ngoyeza chilodi kuchova fasachi. Zija uo kufumba goli nangetolu mwana kwa zenu risachi. Kuba ubade mai konekta nga mkonektinga pa. Ibintu yu mkwano nga tubipushinga pa. Nebo yu kusuri yako yu kukolinga pa. Tugira na uwe yugira nangi nga tubisotinga pa. Yeah. I'll never forget you, cause I was born to protect you. I will ever remind you that I was born to protect you. Born to protect you. Nebidala na vyo bimpe.
Kaweta
mkwano kewa suviza kampe.
Akaweta
waisige nganze.
Akaweta
mkwano kewa suviza kampe.
Akaweta
wesige nganze.
Kati nsababanga nange, yanga nange. Bizibu bigambe nganze, tugakabe nawe. Mirimu jikwase nganze, samba nange. Kuba olichamu wende chochesi wola siku gaba siku suza. Oya tamanyi kunonya omule mwakuba takufuna takukwekula. Olikalosa kuchai matana majani ni uwa chakunya. Ovaka isoka sindani za siri murali. Nebidala na vyo bimpe.
Akaweta mkwano kewa suviza kampe.
Lambina ko kampe.
Akaweta waisige nganze.
Kateke kunze.
Akaweta
mkwano kewa suviza kampe.